bahari vinawaza kupuzika. Unacheka wakati natisha wao. Haki ya Mungu. Yeah. Wantaramela kwa moyo wakisera. Mambo mpera mpera, sura nzuri hela. Chika pwechera, mwaga kira sera. Kurelekeke kwa toto kwa doko wenja umekitera. Na familia ni karaka fela. Watanzani gafu squad weka tera. Snichi ama mashabiki wanaukera. Zina bari nguna finya chonge kama pera. Unanuna, unavimba, kimba, unakera. Highlight brenda festivali ntera. Haile haile figa mjela. Unitishi na unasura kama mwela. Makufuri nguvu sio sera. Gaz gaz dime kunyu maji ya bendera. Diamond waka waka reckless fella. Viva Mandela, viva wela. Hadisi 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 njo ambram pam pa. Hadisi 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 njo ambram pam pa. Hadisi 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 njo ambram pam pa. Kila tukio tukio hopla kori nakuja. Hata jae vipi siyo sababu ya kukuja. Hamga mendruya, say aleluya. Allah bless me, oh ndona mufa. Bad town nigga, we shut down nigga. Irala, karibu kwenye my town nigga. Easy, bado tunapiga round nigga. Jeezy, gangsta jump around nigga. Vihere here wako mbere kama odosi. Kachunkin kinyago cha bosi. Na hell no no bora nika fosi. Shaga mwenye akiri ya kidosi. Maisha sio fair nika arai pingoya. Shetani ya tishira Mungu takumbea. Romba ya kama muza nyata. Mpendo rembo jiwa tango paka twa. Hadisi 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 njo ambrampampa. Hadisi 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 njo ambrampampa.
Hadithi, ile soya sungura na fisi. We, hadithi, hadithi. Kutushika si so rahisi. Na kama chita make up a floor. Pembeni kuna Babylon. Takwa vipi wakija kwenye show. Hadithi, hadithi, njo.
Hadithi, 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 njo.
Hadithi, njo.
Hadisi njoo.